exclusive from Kwanza Music Blog.
Tugabe mijila pepe uyo tuwamba tugabe mitwe oh lambe gayaga vama sibabone kuti swebo tuli bana wago tugombaleza upona leza wamagamu leza singuzu yonse Muliga mwami Muma sena mwatu melegela Selele weta hina liago Jehova pele gulindiwe Kwejana guyo mihi kwa mwami Oh, solo lela Masuwa onse Mubonya mbuli sami soni Wagaguzangila Pele nanga paila Jehova Wagamwingula Toga muhutatila pei Wagamupanguzu mwami Jindi jomwe huyo Jindi jomwe huyo Mwami kume jindi jomwe bantu waone nguzu ehago
aga mwami uone pa jindi jomwe uyo bantu waone nguzu ehago luya ndolwago jalonje
Balalila, balomba gulindiwe mwami Ulionse, balokulwana Balomba buyo jindijo mwe Babe alumono, bantu babone guti Mbana bago Jehova, ibambi wana bago Balalila, balomba jiwati Bashuma gulindi welionse bala paila Jehova goba wila balo Bachane lumuno gaga Jindi jomwe uyo Jehova Ivana wagoba yandanchito Bala kalabuti Umba umayu magaga Goba telela Jehova Balo babe alumuno
Agaga mwami Onipa Jindi jomwe Uyo Wantu wabone Nguzo yago Luyando lwago Jalonje andaa